baganza agenda kwabo abakuganye mwesonywe abate yasima na butaka kibwa echo shimaye